Once upon a time, kuna wase wali realize what's inside Israeli. Ile dimanga wase wa mjei walikwara, ndio saime kwa dimanga ya maana. Ski music jameni, ski music jameni.
Natesa wase, ati naleta kompe kwenye game. Ati nafanya vitu wa kufanya, ati ngoma zao zote ziko same. Savani blame, napata tu pesa, na pesa, na pesa. Niliota wande mitaweza, soka weni hate ona eza ni meza. Bado mine roga voodoo, wow patikani gugu. Miniki anza kuroga, siku wana pesa, siku wana njumu. Sabudu mechain, savani ogopa, mabeste wango lione kikuja. Ex wangu na dhana, juta li dhana kiheba, ti labda na kufa. Asante baba kwa talanta, sasa ama rapa na dhana. Timini Osama kimara hizi beat na mara hizi street na mada producers na ata madrapa. Mina pata mona ata after all that a bintu na tako. Nyesha wase mina weza na cheki mina weza chenye lisema sitata. Fanya kingdom, napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. Nataka kuishi maisha kifame, pata yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. No cheki mavazi, no cheki yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. Nataka kuishi maisha kifame, pata yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. No cheki mavazi, no cheki yo chale.
Asante gorilla kwa beat, ngoma za skimo na finya repeat, natembea kwa ufalme. Baraka ni mingi, majani kwa wingi, hakuna ukame. Wasupa ni wengi, hadi Kigali, cheki mafame. Kahu ni jengi, sita kubali, mimi mfalme. Hamkucheki ki happen, game ime change all of a sudden. Ngoma zao ni same, zifiche kwa madden. Tanga tanga kwa kingdom, siku izi na roll ma kingdom. Na sita nyamaza, sauti na paza, mimi ni dere, mshipi tabidu mekaza. Hakuna kuwaza, kingdom imekam na jitandaza. Nataka yo wisdom, nataka kukaa forever kwa kingdom. Forever and ever na jeshi na bezi na sing song. Checking my smile my dimple, looky believe it, style is simple. K-I-N-G
kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. Nataka kuishi maisha kifame, pata yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. No checki mavazi, no checki yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. Nataka kuishi maisha kifame, pata yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. No checki mavazi, no checki yo
noma. Pali nitoka maisha ni tabu na njaso, nafanya kazi mina hato hada. Kuna time niliweta napata yo pesa. Ngoja, nataka mamangu, brothangu, sistangu, tangu pesa zangu zikamu waishi tamu hadi ya semejakisha jo wendo maweza. Gota, nashika kalamu kitabu, mistari zangu ndio nachora buda. Mina songa we bado kwa butu na stuka, bado na kufa. Hey, ati weni rap I'm not in outer why change. Buda bado mi producer sita why beat. Ambia madrapa kunyuma mendi ya future, bado na kula makucha. Na pali umefika awezi ni guza. Sabuda mimi ndo navuma kama devi mina madagolata. Wana pa mimi ndo niko mfaya. Wako juu lakini mimi niko haya. Mimi kingdom mana wanaona haya.
Kingdom, napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. Nataka kuishi maisha kifame, pata yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. No cheki mavazi, no cheki yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. Nataka kuishi maisha kifame, pata yo kingdom. Napata yo pesa, pata yo gari, pata yo nyumba. No cheki mavazi, no cheki yo.
Ski music ni movie so true when we do this to many.
Ski music ni movie so true when we do this to many. Ski music jameni.